Yengashelu nomthandazo.
Ushelu nomthandazo.
Yengashelu nomthandazo.
Ushelu nomthandazo. Semsamo. Sebe kuyimangaye. Ushelu
nomthandazo. Ye mama nomthandazo.
Ye mama nomthandazo.
Ngithi awukuzu nomthandazo.
Awukuzu nomthandazo.
Ye we mama nomthandazo.
Ye mama nomthandazo.
Ngithi awukuzu
Oh, what you're telling me, I'm not trying.